Cama com copena, nenhum xizinho. Bessie baby, o mani roga. Honey, o mani roga. Sweet, o mani roga. Ai, ai, ai. Wendo, wango, maimbo. Kung, kung, wacha, kato. Kosi, arma, iluk. Oh, my look. Wendo, wango, maimbo. Kung, kung, wacha, kato. Kosi, arma, iluk. Oh my love, ni kuita jina gani? Cute vano baby mami, wendiye wangu honey. Ukuwacha abadani, kiwa mbali nawe. Na umisi wepo wako, mimi ndiye wako. Kipepeo wako, aya, wendo wangu maibu. Kukuwacha katu, cause you are my look. Oh my look. Wendo wangu maibu, kuku wacha katu, cause you are my look, oh my look.